Minister, oyenkulakulana y'abantu ba Kabaka omuli ebyobulamu n'ebyenjigiriza, ssaako Osisia Nabagereka, Oweekitiibwa Kotulida Nakate Kikomeko, agambye nti abazadde bongedde okusomesa abaana baabwe okwenyigira mu bwegasi.
Ebibalo byavaayo awo emabegako ne bagamba nti mu Buganda muno abaana bawanduka nnyo mu masomero, ebitundu byalinga ana mu bisatu, naye kati bigenze bikendeera. Ekyo si ssanyu jereere, bikendedde olw'enkulaakulana eno gye ndaba eyapewosa obulimi byonna byonna obulunzi n'obwegasi.